kiganiro n'itangazamakuru abayobozi b'iki kigo bagaragaje ko mu byo baje gukemura mu gihugu harimo kugabanya umubare w'impanuka ziterwa na moto. Ubuyobozi bwa staff buvuga ko bazaha moto zabo bazabanza kubahugura bihagije.
Basobanuye ko nk'uko ufata esansi iyo ushaka y'ibihumbi bibiri y'igihumbi ya bitatu uzajya kuko ukari imbere ko hagaragara uzajya ureba batiri isigayemo kangahe nko muri telefone urebe na kilometero usigaje kugenda. Noneho niba ukeneye kuva hano ujya mu mujyi uzabimenya ni kilometero zingahe ari buza ugafata ukishyura ayo mafaranga. Amafaranga tuzagenda tuyabasobanurira.
Leta y'u Rwanda ivuga ko moto zikoreshwa amashanyarazi zizagabanya ibyuka byangiza ikirere. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bidukikije REMA injiniyeri Colette Ruhamye.
Imyuka yangiriza umwuka duhumeka ikangiriza ikazana na ya myuka yangiriza ikirere cyacu iminsi niva mu binyabiziga. Ubwo turavuga moto tukavuga n'imodoka. Ubwo rero murumva ngira ngo namwe murabibona ko igice kinini cy'umujyi wacu ibinyabiziga byinshi dufite ni moto. Kandi kubera ko ariyo transport abantu bacu benshi bagenderaho nuko ariyo ziba ziri mu muhanda kenshi igihe kinini. Twumva rero tugerageje kubona ibinyabiziga ubwo ndavuga za moto nyinshi zikoresha amashanyarazi dufite ikigabanyo kinini kuri ya myuka yanduza umwuka duhumeka n'imyuka yanduza ikirere cyacu imwe itera imihindagurikire y'ibihe. Turahera aho rero ariko tuzagenda tugera no ku binyabiziga.
Abamotari bari bitabiriye uyu muhango bagaragaje impungenge z'uko bamwe bashobora gutakaza akazi kabo abandi bavuga ko ubu buryo bugoranye kuko gushyira amashanyarazi muri za moto bisaba umwanya munini batabona.
Ariko buriya buryo mu gihe bataraca leta itarafata ikintu cyo guhanagura kwirukana izi moto zikoresha esanse njye nkanjye ufite moto yanjye ibiti cyanjye ntabwo najya kubakorera ntabwo naza akazi kanjye bwite nigengaho ngo njye gukorera umuntu.
Umumotari ubundi Kigali ukora neza kandi akavunika akora ibirometero byibura 200 yabyutse nka 12:00 agataha 12:00 none aka kanya badusobanuriye ko ibirometero byibura umuntu yagenda ari 90 bivuze ngo abamotari bari i Kigali barenga 10,000 ntabwo bazajya kuri sitasiyo neza bari sitasiyo nyinshi ubonye ko sitasiyo yabo ngo bitari 90 kugira ngo ugere ku rutanka. Mu gihe ku rutanka yacu hano byajyaga bisaba ko tuza turi abamotari 10 bose bakaba banyweye kandi za ku rutanka. Urumva harimo ikibazo kikirimo mu by'ukuri bagomba gukosora cyo kongera ibirometero kandi bakanagerageza no kongera amasitasiyo yabo menshi mu gihugu n'ahantu hagiye hatandukanye. Izindi mbogamizi turi kubonamo bishobora kuba bigiye kutubangamira kuri izi moto twari dusanganywe.
Abatekereje uyu mushinga bamaze impungenge b'abamotari bari bahangayikishijwe n'uko bagiye kubura akazi. Madamu Christelle Niyonkuru ni umuyobozi wungirije wa SPAF.
Abamotari mwese ntimugire ibibazo ni mwebwe muzaba abakozi bacu. Ukwezi gutaha tuzatangira tugire official launch noneho niho tuzavuga ingene kugira ube part ya company yacu ingene bizagenda. Murumva muzamura abakozi bacu koko muza mutwereke ko mufite iyo license mutwereke ko mufite experience. However ntabwo tuzaba training tumekinge sure yuko mufite iyo customer service mutazakora nk'abamotari biba cyangwa iki turekinge sure ko muzatuzatuzatinda neza. Doki ibyo mvuze ni mwebwe muzaba face ya staff muri iyi minsi iri imbere ntimugire ikibazo ni mwebwe mufite experience nibwo tuzakoresha.
Abayobozi b'iki kigo bavuga ko bazashyira sitasiyo hirya no hino zizafasha abazatwara izi moto. Gusa ikiguzi cyabyo ndetse n'icya moto ntikigeze gitangazwa mu kiganiro cyatanzwe uyu munsi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.